Panopachalo, pena paya fya mayo. If into fiance, pena fya kufaya tata. If into tuwa, if into fya one to balanda wafya. Kumikari fya, no kumichena, kumutima sana. No ma fiance fyo, te tifitu fumye kukute mwa kwa kwe. Kwa kwa lesa, hawe imwe tesi.
Kabiri mwine nukai.